bad girl go see see. Oh, see see see. The way you look like Rihanna, she go take a pretty Diana. You know me gundi si banana, nana, oh nana. Icho kama kas lo kumali jwana. Yuma mi fuko fuko ame jazana. Baka kumpik na sema apana, apana, oh apana. Yani ka mama, kinduza nato iparamia. Oh mama, unafeta kita, kikila tawi ya natandia. Oh mama, kama nafungu wana, tia kika kikia. Oh mama, gamli ya mkuya, tia taenda kuwa jipia. Oh mama. Oh, Sissy, that girl go Sissy. Oh, Sissy,
that girl go Sissy. Oh, Sissy, kata toka naibu, kakosha ye. Kutoka na ngata kuja, katamtam zabibu, kaniga ye. Nika shikishe ukuta, katipuwe sipu sivu, nika dandie. Juji nipanda shuka, kama dokta nikatibu, tajisikie. Sindano kipita kwa nyufa. Chungo penti nisiwe ngojenga, nikayo yoma, kisa macho kuona. Watanibeba kwenye manjela vio mahoma, kafana kiona.
Kawashwa wapi nikukune, nikupe mambo, kwanune. Basi zungusha panga bo, cheza kibinda nkoli. Katika baby, zungushie mpaka chini. Oh, sisi, oh, sisi.